Hello baby can, the only weekend. Not talk to spend it, not talk to spend it. Come out to mind it, while you came my friend it. To post it to trend it, oh big yeah. Nikuonge gari, nitowe mahari. Nikupe salari, kama utojali. Nikuonge gari, nitowe mahari. Nikufanye mjori, nikupe salari. Haina haja kwenda mbali, kwangu utapata huduma nzuri. Vyombo vyote original, wala usijali. Haina haja kwenda mbali, kwako nitatulia tu. Karibu kama kivuli, wewe wangu mtoni. Toto, nini unataka? Nikonge nini wewe uwapirikishe? Wende TikTok, snap una Insta. Je unataka simu kali sema mdoto.
Ongeza fiere, deka hadi tuwakere.
Nikupe mauchanja, mapenzi kama pure.
Kwanza agiza biere, tulewe hadi watu pore.
Mr. Burudani nira mkwanja, samate kateke. Mwambie mama, doki kakesha na tati. Mwambie marafiki, tutarudi kesho. Mwambie wajama, Pavele na papi wakitaji si Afrika Telecom suluhisho. Haina haja kwenda mbali, kwangu utapata huduma nzuri. Vyombo vyote original, wala usijali. Haina haja kwenda mbali, kwako nitatulia tu. Karibu kama kivuli, wewe wangu mtoni. Nini unataka? Nikonge nini wewe uwapirikishe? Wende TikTok, snap una Insta. Je unataka simu kali sema mdoto. African Telecom, Kangeli African, Matelama.
Utajua kama bora.